ebizibu bwe birumba tuluma ekisaabu ekisonga tuwona omuula bajja ateganya omwoyo bwatereza tuguma obwavu mu nsi buluma omukisa bwe gutuuka mukoma nina oluyimba lwennyimba lwenesa omusuuta muwekitiibwa mazimani alimwanganga mu nsi wagamba tikiwedde byateesa teryabijjulula nedda katonda waffe yasinga bebiyitiibwa mu nsi nina oluyimba lwennyimba lwenesa omusuuta muwekitiibwa mazimani alimwanganga mu nsi wagamba tikiwedde byateesa teryabijjulula nedda katonda waffe yasinga bebiyitiibwa mu nsi. Ekintu bwe kibeera kikoma ebitiisa birijja tolifa mukama wali awugula wadde nga bw'olaba otyo kamala muyite wali alokola amaanyi ge gasinga nkakasa nina oluyimba lwennyimba lwenesa omusuuta muwe ekitiibwa mazimani alimwanganga mu nsi wagamba tikiwedde byateesa teryabijjulula nedda katonda waffe yasinga bebiyitiibwa mu nsi nina oluyimba lwennyimba lwenesa omusuuta muwe ekitiibwa mazimani alimwanganga mu nsi wagamba tikiwedde byateesa teryabijjulula nedda katonda waffe yasinga bebiyitiibwa mu nsi. Zane munsa kiriza tube nobula munga tukula obwesigenga buwela obutonzi buchanja jukira usoze miga simiti nyini vyonda yoyo mukama nina oluyimba lwennyimba lwenesa omusuuta muwe ekitiibwa mazimani alimwanganga mu nsi wagamba tikiwedde byateesa teryabijjulula nedda katonda waffe yasinga bebiyitiibwa mu nsi nina oluyimba lwennyimba lwenesa omusuuta muwe ekitiibwa mazimani alimwanganga mu nsi wagamba tikiwedde byateesa teryabijjulula nedda katonda waffe yasinga bebiyitiibwa mu nsi wagamba tikiwedde byateesa teryabijjulula nedda katonda waffe yasinga bebiyitiibwa mu nsi katonda waffe yasinga bebiyitiibwa mu nsi katonda waffe yasinga bebiyitiibwa mu nsi.